Asante sana mama.
Asante. You are the only one. Asante.
Tusahau upendo na malezi yako.
You are the only one.
Miss Amanda.
When I look up to the sky I see your face mama. You the one, yeah. You the one. Si tusahau upendo na malezi yako.
You the one, yeah. You the one.
Zawadi za Pasaka, Christmas, mwaka mpya we ulinikea. Ulinipa moyo kwenye kipaji, japo majirani waliongea. Mama we, ulinipa moyo, ulinidekeza, nilipokuudhi.
Ulinipembeleza,
msikurudi. Ulinieleza, ukaniweka chini, uniambie maisha. Uliniambia nijamini, nitafanikisha.
Mama, mama, number one,
mama. When I look up to the sky, I see your face, mama. You the one, yeah. You the one, sitosahau upendo na malezi yako. You the one, yeah.
You the one.
Najuliza nikulipe nini mama. Oh, 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 gari fedha nyumba hazitoshi mama. Hey, hey, hey. Asante sana mama.
Asante.
Umenilea nimekuwa.
Asante.
Sasa najitambua.
Asante.
Oh, oh,
asante.
Asante sana mama.
Asante.
Umenilea nimekuwa.
Asante.
Sasa najitambua.
Asante.
The sky, I see your face, mama. You the one, yeah. You the one. Sitosahau upendo na malezi yako. You the one, yeah.
You're the one.
Siwezi sahau mama, maneno yako mama. Mimi ni wape heshima watu wote, ili utu wangu usipote, nimtangulize Mungu popote kabla yote. I love you more, I love you more, I love you more, I love you more, I love you more.
Mm-hmm.